Mangiare yes, mangiare no, mangiare yes. Come on.
Woo!
Easy man.
Bangai pepe. Walete. Bangai pepe.
Walete.
Bangai pepe.
Walete.
Bangai pepe.
Walete.
Woo!
Suche na kapeto, wanataka kutoka na mobeto. Tachi na mabantu. Wanawishi kutoka na sebetu
Wangai pepe
Walona liwe Mtoto kudeka kwa mamaku Walona liwe Kula kile ukipendacho
Ambaka isha zima Kapaga wana majina Bada kula dina
Mwana kapeleka moto Kapeleka moto
One more time
Kapeleka moto
One more time
Kapeleka moto
One more time
Pelekea moto
Darusalam
Wanga ipepete
Hainogi
Oh ipepete
Hainogi
Watu tukese
Hainogi
Oh tukese
Hainogi
Walete
Wanga ipepete
Walete
Wanga ipepete
Walete
Wanga ipepete
Walete
Shika mabega, shika kiuno fanya unachekecha Chekecha, 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 chekecha
Walete kati
Chekecha, 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 chekecha
Walete kati
Naona unajituma
Anita
Unatafutwa na mama
Anita
Naona ushawaka
Anita Unaitwa
Shita gun, tatizo gun Swasi gun, magun, nishike gun Shita gun, tatizo gun
Twangai pepete
Hainogi
Oh ipepete
Hainogi
Watu tukese
Hainogi
Oh tukese
Hainogi
Walete
Twangai pepete
Walete
Twangai pepete
Walete
Twangai pepete
Walete
Naona unajituma
Anita
Unatafutwa na mama
Anita
Naona ushawaka
Anita
oh.
Unaitwa
Walete
Twangai pepete
Walete
Twangai pepete
Walete
Twangai pepete
Walete
Five now.
Walete. Walete.